ከንፈፎት ጭቻን ኦጌስ ፊልሚ ማይክል ፓክ አባተ ዩናይትድ ስቴትስ ከሚዲያ አዱኛ አባተ ከወገናን ይፍካድ መሙዳን ከሌሰ ሰነቲ ድሮት ጥያችን ኡገባውን ሰከነኒሩ ካድማማን ኩን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ተሪ ሎጊ ዲባ ሲያሳ አባቶ ተኦዱ ከረከ ቪኦኤ ከንሴር ገባሳ ሎጊ ሂንቀባነት መዳለው አከደበርሱ ኤየሙራ ዲባ ካኡመሉ ጀቹን ያዶ ጅሩላች ሴሌድበተኒሩ ገባሳ ብራን ፓደን ጃለኔጤስ
Mike Park, Korea Birki Ala, Kan Senator, United States Chief, Kamisa Kalesa, Kesanit, Dabati United States, Kam Media, Dunyayo Kan Agency for Global Media, Radio Sagale America, VOA Tuatu Kesat, Walabumman Gazit Esumma Jirachusa, Namir Kanesa Ajaran, Kunis, Yoho Jigagesa Olana Taudan, Radio Sagale America, Mudaman Taubeksan.
Whole agency rests on the belief that the reporters are independent, that no political influence is
odugabastonni walabata uqabu sajedu ratti dabati chamana ibasiyasa tokkon alatti akkamittakka gabasu qaban odu hojjetaneefi maljechu akkaban kanitti munjiro jedan Mike Park ogeessa filmi documentary otan dabata cicitota California keessatti maddeffate Claremont jedamu hogganu industry filmi kesatti warri demokratota yokan kannen yada madalawa qabanin gutamu fi login gaggefamu sirri akkantane pak dubata turan dabati United States kam media dunya yokan agency for global media waggaatti bajata dollara miliyona dibbaja'a miliyona digdami sadde qabame fi dabatota odu sadarka dunyaatti motumman gaggesu hordofa walumaagal biyyoota 100 keessatti tamsaasa sagantaa gaggeessuun uummata miliyoona 300 miliyoona 45 dhaqqaba akka jirutti tilmaamama. Chaartarri VOA kan bara 1976 mallatteeffame akkasumas seerri tamsaasa sagantaalee ka sadarkaa addunyaa akka ajajutti oduu gabaastonni addunyaa hundumtuu sadarkaa gaazexeessummaa irraa eegamu akka eeggatan ajaja. Kun immoo kanneen walabummaa pireesiif qabsaa'an akka jedhanitti dhaggeeffatoota addunyaa irraa qaban maraaf madda oduu qabatamaa ta'uuf gargaara jedhan.